Lights, camera, music, action!
I go by the name of T-Nob. Nipo na Cannibal. Mitani most wanted.
Wezi onani ogopa ka ukimwi, kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi, kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi.
I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me.
Nini mitani most wanted ni para so dwedi rasta. Nguvwani na mnyamwezi kani bashata Mombasa. Kuflow stupid ni nene ni mezariwa kuenda faster. Kama voko njo madini si itaji gold ya vipi brothers. Voko still madini si itaji gold ya vipi dadas. So brothers and sisters, spin up is on your speakers. Niko moto wezi nishika, I'm a bad man African. Sina njana muzika, unesha head and unapasuka. Nataji zedi ya mbuwa kuzimika, alisema mika. I'm a bad man is prison, stay away from me, Wigan. Hii ni soundi ya street, I'm na haja nguvu kusika. Nipikfaza batimbani, pasuke maksudi mister. Manzo likuwa po, kingato just go a blave. No brave man, ya mijama do, hali poshtu kiyo slave. Niki knock you off, huwa nikichoka, ntaskuma mie. Sitaji urusa no more, kufanya issue, I got it, anyway. Stay away from Dino.
Yeah, I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me.
Kama ningekuwa mimi nisinge kuwa mshikaji na mimi nisinge shata feeling niko nduri kama nini kivipi nitaji ngozi ama already chewy kama ni MC gozi gozi wana witaja tui una spit rhymes na makozi umeoza ujijui hey brothers and sisters Tino bis in the building zenyo kunyagi na supe pweza niwe wima mpaka morning niko wima tangu na anza omba uzima upate story nilibeba begi mkongoni na swengi za kinyamwezi sasa nabeba wari chifukoni kitu nyerezi mitai lisima push mwana mpaka ukate booms wakizutege kwa ubaya usu watege kwa usuri niliposimama pa baya ulipoka super suri demu wangu ni malaya humo ni wako ni lusi hizi ni baki mwelef na hitaji wabuzi wabish na makuzi ndiyo I'm bad news.
Yeah, I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me. I'm a bad man. Stay away from me. I'm a bad man. I'm a bad man, a bully bossy bo. Stay away from me. I'm a bad man, chips a liwi na kijiko. Stay away from me.
I'm a bad man, no. Oh yes, I'm a bad man. Kill a nigga. Cheza cheza bal, mindo simba mkali. D-Nob na Cannibal. Spime, shut up.
Mitani most wanted.
Wezi onani ogopa ka ukimwi, kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi, kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi, kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi. Wezi onani ogopa ka ukimwi, kabla ya kushauri usipenda kushauri mimi.